Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadiyu hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala hadihi ila yawmi ba'thun. أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بزنت الله فمرنجي. أتقوم الزاوون أتشاري ما ببلم. مسبا الله سبحانه وتعالى نوكسا سلاكوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تامري رام كتابه. Ekyafiraku avalla ebikunso ebibuze era nga twalaba abashia mu durusu zaffe eziwerera ddala. Olwaleero twatandika olaba akabinja akabahamadiya oba abayitibwa abakadiyani oba abayitibwa abamiriza. Nga twalaba ennamula y'abaulama ku bo nga baalaba abamanyi nti abaddu abo bafaanana okubeera abasiraamu naye nga bakafiiri nga tebava buvi eri kubakafuwaza mu bbanga, wabula tutunuulira ensonga ez'enjawulo ng'enzikiriza yaabwe. Nga twatandika n'okulaba enzikiriza y'abakadiyani abahamadiya, ne tusookera ddala ku bubonero mwe baasinga ottagalira obubonero bw'ekiyama obunene, ng'obubonero obwo bwonna omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatugamba ekkumi omuhamadiya tabukkiriza. Muhammadiya abuwakanya era n'alaba nga tebuliiwo, bw'abeerako bwakkiriza ajja kuvvuunulira nsonga ndala nnyo. Ngawola bwe yakwata ensonga ssatu, obubonero bw'ekiyama obusatu mu bbo yabukwata n'abuzza ku musajja waabwe yeeyita Nabbi Miriza Ghulam Ahmad. Oyo Miriza baamutikka ekyokubeera nti ye Masiihu, ye Masiihu agenda okujja. Ne bamutikka embeera ey'okubiri Miriza ekyokubeera nti ye Mahadi. Ne bamutikka embeera ey'okusatu oyo musajja nti ne bagamba nti ye Nabbi azze okunonola ensi kugijja mu mbeera gyerimu. Olwaleero biidhinillah wiiki eyayita twalaba ku nzikiriza y'abahamadiya ku Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, okudda kwe, okukisibwa kwe, okomawo ku nsi. Ne tulaba obujulizi nsonga eyo ne ahadisi za Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam twaziraba eziyimirizaawo okomawo kwa Nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Kubayo Muhammadiya yavaayo nakyatula nti Nabbi Isa yafa. Yo Muhammadiya yentegeera nti Nabbi Isa yakola atya? Yafa. Era wamala okugamba nti Nabbi Isa yafa fa abasiraamu, ng'ebyaffe tubijja mu Qur'ani nga Allah yatugamba nti wama kataluhu wama salabuhu. Yo Muhammadiya n'agamba nti mwe abasiraamu mulinga abanaswara, kuba ensonga nti n'abanaswara bagamba nti Yesu agenda kukola atya? agenda komao era yagenda muguru yenzikiriza yaba nasara so nafa basira mutukiriza nobujulizi obwerufu okuva mu Qur'ani ne mu ahadithi za nabbi wa fa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti nabbi Isa ketwawukana naba nasara bo bagamba nti yakomererwa ku musalaba era bakikola ekyokufulumya omusalaba era ne bamusikayo ne bamussa mu mpuku n'abeerayo ennaku ze yabeerayo essatu mbunaazuukira n'agenda mu ggulu afe entegeera yaffe ey'obusiraamu enkenenule nabbi wa Allah twalaba nti teyakomererwa tebaamukwatako abassa abayudaaya tebaamukwatako man rafaahu llahu ilaihi allah yamusitula n'amutwala ruuhan wa jasadan omwoyo n'omubiri n'amutwala mu ggulu agenda kukomawo eyo yenzikiriza yaffe abasiraamu kakati yo muhammadi yagamba nti nammwe abasiraamu mulinga abakafiri okubeera nti abakafiri balina entegeera eyo eyokugamba nti Isa agenda kukomawo ate nga naffe abasiraamu tukikkiriza nti Isa agenda kukola atya kukomawo kati omuhammadiya bwatyo insha allah olwaleero tugenda kukoona ku kiyitibwa almahdi tugenda kukoona ku kiyitibwa ani almahdi mahdi muntu naye twagamba abahamadiya bavaayo akabonero k'ekiyama akanene mu bubonero obunene obugenda okubeerawo ng'ekiyama tekinnatuuka wabula obunaatulaga nti kisembedde kwe kujja k'omusajja ayitibwa mahadi kaliyo muhammadiya n'agamba nti mahadi taliiyo wabula mahadi yonomiriza bulamu ahmada era ye mahadi kati tugenda kulaba ku shubuha eyo eyabahamadiya ku nsonga ya mahadi insha allah fayajibu kyampaka ayatakidu lmuslim buli omusiraamu yenna okubeera nga akikkiriza era nga akakasa kulla ma jaa fi lkitaabi llah okukkiriza ebyo byonna allah biyassa mu qur'ani wa kullu ma sahat bihi sunnatu an sadiqi lmasduq sala llah alaihi wasallam n'okukakasa ebyo byonna enkola ya nabbi waffe muhammadi n'ebigambo bye byeyatunyumiza era nga ye mwogezi w'amazima sala llah alaihi wasallam fayuminu bidhalika imanan jaziman kyampaka ku buli musiraamu okukkiriza ebyo byonna allah byeyatunyumiza mu qur'an tolina kulimbisaamu yadde aya n'emu kebeere nnene etya kebeere ntono etya tolina kugivuunulira ku ntegeerayo era n'okukkiriza enkola za nabbi waffe muhammad sala llah alaihi wasallama n'ebigambo bye nabbi yagamba toddamu tositula kamwako ku kigambo kya rasulullahi sala llah alaihi wasallam bwe bagamba nti allah agambye sirika bwe bagamba nti omubaka yagambye sirika tozzaayo kigambo ky'omusiraamu olina kukkiriza ebyo ebikunyumiziddwa nti bino bituufu kuva eri nabbi waffe muhammad sala llah alaihi wasallam kati mu ebyo mubaka sala llah alaihi wasallama bye yatugamba mwemuli ashiraatu ssaaa obubonero bw'ekiyama ekkumi khuruju mahadi nga mwemuli akabonero ak'omusajja ayitibwani almahdi fi akhiri zaman ng'omulembe gusemberedde okubeera nga allah guzikiriza wagenda kujja omusajja min ashiraatu ssaati lkubura nga kagenda kubeera kabonero mu bubonero obunene ak'omusajja ayitibwani almahdi kakati mu nsi yawula bamahadi bali basatu aboogerwako naye nga omutuufu ali atya ali omu mahadi asooka gojja okuwulira ali mu barafida abashiica betwayogerako eddawa mahadi w'abashiica ayitira mu nyumba y'omu ku bazzukulu w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bwe bakyogera muzzukulu we ayitibwa Husaini. Abashiica bwe batyo bwe balaba nti mahadi waabwe bo gwe bategeeza mahadi w'abashiica twamulaba mu misomo gyaffe egy'abashiica gye twasoma wano. Mahadi w'abashiica gw'ojja okuwulira aliko embeera zino wammanga, aliko embeera zino wammanga. Ekisookera ddala ky'ojja owulira mu nzikiza y'abashiica, bwe yali awezezza emyaka etaano, ngaawezezza emyaka emeka? Etaano. Mahadi w'abashiica yadduka ne Qur'aani entuufu eyitibwa Mushafu Fatima Fatimi, omushafu ogwani ogwa Fatima. Qur'aani yaabwe entuufu eno jasi kiguumaaza bakwe beeyambisaako bweyambisa. Wabula mahadi eyalina emyaka etaano imaamu waabwe yadduka ne Qur'aani eyitibwa Mushafu Fatimi ng'alina emyaka etaano. We yadduka nayo n'ayingira empuku mu Samara, mpuku eri Samara mu ggwanga lya Iraq, niyeekweka eyo ne Qur'aani. Era bagamba tewaliwo yamulabako imaamu waabwe oyo mahadi okujjako omukyala ayitibwa Hakima Al Hakima, ye yamulabako ng'ayingira empuku eyo mu Samara. Wakaiti emyaka lukumi mu bibiri mu kinaana bukyanga mwana mulenzi oyo ku myaka etaano ayingira empuku eyo. Era buli lunaku olw'enkya olw'okutaano bassaawo embalaasi nga bamulinda dde, naye ng'emyaka gyagenda okuddirako gitegedde. Wakaitawo emyaka lukumi mu bibiri mu kinaana olwaleero. Kati muntu ki oyo ayina egyo emyaka ku mulembe gwaffe guno ogw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga hadisi weeri yalaga nti wakati w'enkaga n'emmeka n'ensanvu. Tetukyasobola wangala myaka lukumi, n'awangadde ebibiri tumunoonya mu nsi nti musajja oyo ayina emyaka bibiri, alina emyaka bisatu. Kakati bo bagamba nti mahadi waabwe gyali mulamu ow'abashiica. Era twalaba mu nsonga z'agenda okudda okukola, egenda okusookera ddala kutta basunni. Buli musunni w'anaabeera mahadi agenda mmunyiga amutte. Ensonga ey'okubiri gye twalaba gy'agenda okukola mahadi w'abashiica mbu ng'akomyewo ebitaliiyo, agenda kudda ne Qur'aani eyitibwa Mushafu Fatima, agenda kudda nayo. Eno eriwo eyokebwe eggibwewo balamuzi seeri. Ensonga endala gy'agenda okukola mahadi waabwe, agenda kubeera ng'amenya emizikiti ebiri, Haramaini Sharifain, haramu ye Makka n'eye Madina. Agenda kusuula Kaaba ku ttaka mahadi w'abashiica, era asuule n'omuzikiti gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buno bonna bulimba bulimba. Era bayina enzikiza endala nti mahadi waabwe oyo imaamu waabwe ensonga endala gy'agenda okukola ng'akomyewo, agenda kubeera ng'alamuza eshariya ya Nabbi Dawuda alaihi salatu wassalam. Oyo mahadi w'abashiica. Tekiri kumpawa ekyo twakiraba nti abashiica si basiraamu bakafiri. Mahadi yasooka mumutegedde oyo mufu. Netugenda ku mahadi ow'okubiri gw'ojja owulira mu nsi, ye mahadi ow'abahamadiya abakadiyani abakafiri, nga ne Uganda tubayina ng'ekisabi kyabwe kiri Bungereza. Mahadi w'abakadiyani ye musajja eyatandikawo ekikunso kino ekibuzi ekikafiiri, ayitibwa Miriza Gulam Ahmada bun Murtada bun Muhammad Al Qadiyani, omusajja ow'e Qadiyani Mupurovi saya pun ya B fil Hindi Musa ya si ya Hindia Oyema hadi wa wakadiyani Kumatu wala vanti Mireza gulam Ahmada Yali musajja nga musilam Saba Allah tunyelezo musilam ya Rabbi Mukusoka yali muji Yali musilam Wavula Allah tabarak wa ta'ala nagira chayagira ayisewe nsonga ze abangereza neba mukwata neba musigamo bukafiri na avau na yeita nabbi chatumidwa ilasibu wako bubaka minandi Allah kuviwa Allah tabarak wa ta'ala kiyakuma kwetu na yeita mahadi almuntadhim mahadi yalindwa edda Katika de Sheikh kati yono mahadi owo kumeka owo kubire mubaqadi yani ngatomono nyali nyalye wabula yemireza gulam Ahmada bun Murtadha oyo na yesse mutofu tasobola kubera anti ali mukabonero ke kiyama obunene ngawe wao tetunalaba yo yaddena kama mubonero buchi obunene babanga yafadda da nga yali yeyise mahadi kinakuwaza olwaleero okubeera nga abaddu bakyali ku mbeera eyo ey'obukafiri obuhamadiya oba obukadiyaniya oba obumiriza oyo mahadi naye musazeeko kuros simuki simutuufu okukyeyita kwe katulabe ekigambo ekituufu ku mahadi ng'obujulizi tubujja mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mubonero bw'ekiyama buli kumi obunene akasooka akagenda okubeerawo ono mahadi tuli wamu okujja kwani kwa mahadi kati tugenda labo okujja kwa mahadi omutuufu yaliwa era n'aba waali Allah asindika akabonero ak'okubiri Masihi Dajjal Masihi Dajjal ajje nga mahadi yakakwata naye bukyanga mahadi wabaki wabakadiyani yafa Masihi Dajjal bagamba abahamadiyani bagamba nti aa bwe twogera ku Masihi Dajjal Allah kyeyamubaka kyeyategeeza Masihi Dajjal balabanga be bazungu abamerika abangereza bebaitibwa abamasihi Dajjal olwa tekinologi waabwe n'okubeera nga asansanye mu nsi yonna masimu getukwata balabanga oyo tekinologi okusansana ensi yonna ye yali Masihi Dajjal umu kitegedde yenzikiriza y'abahamadiya kakati mahadi ffe gwe twogerako wanaamala okujja tugenda kubiraba agenda kuvaawa anaba akyali awo Allah asindika omusajja oweri serimu Masihu Dajjal era nga baulama bali mwenda bane bagamba nti Masihi Dajjal ye waali waali mulamu tagenda kuzaalibwa yazaalibwa dda bwoba ogenze n'osoma ekyafaayo ky'omusajja eyasiramuka ng'amaze okulaba kwani ku Masihi Dajjal kazinga najja nanyumiza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ya rasulallah ninaki nalabye bwekiti ne bwekiti tujja laba Masihi Dajjal insha allah Masihi Dajjal wanaba waali Allahu jalla fi ula agenda kusindika Isa bun Maryama Isa mutabani wani wa Maryam Isa kei asibwe era twalaba okukka kwe agenda kusanga nga bali mu sala bakimye sala bano bajja kumutegeera mahadi amugambe nti jangu tusaze waisa mgaa gwe mukulembeze waffe kolootya beera ngu tusaze obubonero bumeka busatu tulabye mahadi asoose ne wajjani Masihi Dajjal ne wajjani Isa bun Maryama Isa ekigenda omuleeta twakiraba nti kuttaani Masihi Dajjal bw'anaamutta
banaba bali awo ensi eringa efunye obuweerero Allah alyoka ate akabonero akookumeka akookuna ya ajuja ne majuja obusajja nawo buveeyo gye bwekwekedda obunawo weebuli bannange weebuli genda osome suratul kahafi olwaleero Allah ajja kunyumiza ku kyafaayo ky'obusajja obwo gye bwali omusajja gye yabusibira dhulman dhulqarnain gye yabusibira n'abuteekako ekisenge ekigulumivu nawo weebuli naye Allah ajja kubuta akaseera kaabo nga kakoze eki kati omuhamadiya buyajuja ne majuja tabukiriza tabukiriza akabonero ako wekanaabeera nga kazze akabonero akookutaano Allahu tabaraka wataala kagenda okusindika dabbatul ardh tukallima nnas Allah agenda kumeza ensolo egenda okuva mu ttaka etandika okwogera n'abaki n'abantu dibisiti ekizike oba ensolo naye si kizike wabula ensolo gye tutamanyi egenda faanana etya eyogerenga n'abantu kakutaano akomukaaga dukhan Allah agenda kusindika omuki ekikka ekiddedde ekikka kakikwate ensi yonna akomusanvu Allahu tabaraka wataala turui shamsi min maghribiha bwoliraba enjuba nga gyebadde egwa ate gyevudde ng'omanya nti newookola ttawo ba Allah takyakola atya takyakkiriza Allah ajja kuba takyakkiriza tauba y'abanadamu enjuba weeriva gyegwa bwe balisanga mu bwenzi newaali enenya omulyango gwa tauba gujja bba gukoze eki guggaddwa wakati mu darusu wekiba kyangu inshallah ezambi bulibanga lyokoze teri kujja mu busiraamu la shaka oli fi mashiatillah okifiirako okusaasira kwani kwa Allah yo yenzikiza iba alsunna waljamaa omusiraamu yenna aba afudde nga alina ekyonoono ekitamujja mu buki mu busiraamu ng'okunywa omwenge ng'okulya embizzi ng'okwenda ng'okubba ago gonna amazambi ng'okutta naye tegajja muntu mu buki mu busiraamu bwalituuka mu maaso ga Allah Allah okumubonereza bwaliba ayagadde oba okumusonyiwa bwaliba akoze atya bwaliba ayagadde kategedde sheikh naye wamma tauba y'omukafiiri koolo asiramuke omushiriku kasenjuba erikyusibwa yebadde egwa ate gyeviiridde tewajja bbako eki tewajja bba tauba bannaye tukyalina ebintu byokulaba ebibuzo tugira tubirindako inshallah nawe nokyerabye basiraamu musabe Allah abatasa okwerabira waalaikumu salaamu warahmatullah omusomo gwaffe guno kansooke ngira ekyo omusomo gwaffe guno sofa twakalaba obubonero bubiri okujja kwa Isa twakiraba mu bugazi twasooka netulaba okufa ku yafa oba teyafa netugamba nti enzikiriza yaffe nabbi Isa tafanga mulamu netulaba okukomawo kwe nga ke kabonero kati olwaleero tuli ku mahadi kitegeeza tukyatambula nabo nga tulaba entegeera y'omuhamadiya ku bo n'entegeera y'obusiraamu ku bubonero obwo kuba yatagalira nnyo mu buki mu bubonero bwe tunaamala obubonero obwo okulaba entegeera y'omuhamadiya nentegera yo busilamu enkene mulentofu ngata otugenda ko ekikada kyendala eza bahamadiya kuba mpitirivu mpitirivu naam akenjuba kekaliko obujulizi kekagendo kigale kya tauba naye buno mahadi okubeerawo kwabaddu bajja sigala bakola tauba basala bakola emirimu nsigye esembera eyo gyegenda okusaanirawo ddala nga umma Allah kuba hadisi weri mpanvu lwakuba muntu teeyo naye Allah ajja kusindika empewo olya sheikh Allah ajja kusindika empewo etugumbule ette buli yenna anaabeeramu misqala dharati min al iman anaabeeramu akanyiikuli kaki k'obukkiriza owulidde sheikh abasiraamu bonna bajja kufa abakkiriza bonna bajja kufa hatta naalibeera nga yeekwese mu lwazi lutya empewo ejja mumutirayo naye nga ejja erondobamu baki bakkiriza edduniya esigalaawo naalibeeramu akanyiikuuli akobukkiriza edduniya esigalaawo nga tewali muntu yenna ayisa kigambo Allah ku lulimi kuba nga temukyali baki basiraamu tujja kulabayo biizini asaba Allah atuwa obuki obuwangaazi kamukaaga akasoose kabaddaani almahadi netuddakawo khuruju isa oba nuzul isa okukomawo kwani kwa isa nekuddako oba yahjuja naani nemajuja dabbatu al-ard ensolo egenda okuva muki mutaka masiihu dajjaru naye owaalyawo addukaani omuki omukka Allah gwagenda okusindika turui shamsi min maghribiha nako kabonero mubonero obuki obunene newajja nezikhusuufu zigenda kubeera zosatu emu ejja kubeera mu jaziratu l arab mukyombo kyabaki kyaba warabu emashariki neewa nemagharibi inshallah tujja kubiraba bweba obonere kumi mbeera efaanaganaku bwetyo kakati okujja ku mahadi omutuufu owabashia tumulabye mwana muto yabulira mu ntaana emyaka giri mu lukumi mu bibiri tavangayo oba alyaki oba anywaki tetumanyi naye nekibeera nti ebyo bifu bo benyini tubagala lwaki temuyingirayo nemumugjayo okusenga oteeka embalaasi ku mulyango mbugwempuku owoledde netulaba mireza waabwe abahamadiya bo nebagala mahadi gwe boogerako ye nabbi waabwe mireza gulam ahmada yafa owoledde yakola atya yafa kuba ye miriza yakwata ebintu bisatu neyeyita isa agenda okujja gwe balaganyisa nti ate oli owa Allah masiihi bun maryama anti oyo yafa abahamadiya bo bagamba oyo yakola atya yafa era mukufa kwe Allah namusitula amadaala omwoyo kigambo ekyo twakiraba mubugazi kati okutandika ku mahadi omubaka sallallahu alaihi wasallam gwe yatugamba jaa fi sahihi albukhari wa muslim buno obujulizi bwajja mu bitabo ebibiri ebisemberedde okubeera ebituufu oluvannyuma lwa qurani bukhari nani hadisi ya abi hurairata radiallahu anhu tujalaba enzikiriza yabahamadiya ku basahaba bwe basooka owalana ono abi hurairah bagamba teri kigambo kyeyogera kyamazima byonna byabanga byabulimba ono abahamadiya yentegeera yabwe ku abi hurairah abi hurairah radiallahu anhu sahabiyu ljalil agamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wakawafe muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba kaifa antum mulibera mutya idha nazala ibn maryama mukasira ibn maryama isa mutabani wani wa maryam bwaliba akomyewo oba walibwa asibwa twagamba jja kusibwa nga akutte ku biwawaatiro bya malaika bimeka babiri akutte ku kiwawaatiro ekyeno n'ekyeno asibwe ku mulongo ky'omweru kati wa imamukum minkum omubaka sallallahu alayhi wasallam agamba nti wa imamukum minkum nga nammwe muyina omukulembeze mummwe bannahadithi ne bagamba imamu gwe yali ayogerako yaani ye mahadi mahadi ono hadithi ya umu salma radiyallahu anha qalat agamba nti sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nawulira omubaka wa allah yaqulu nga agamba almahdiyu min itrati min waradi fatima mahdi allah tabaraka wa taala gwagenda osindikanga akabonero akekiyama akanene agenda kubeera nga ava mu lunju ya nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam min waradi fatima era nga olulyo lwe lwyitira ku baana baani ba fatima muwala w'omubaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam laini yegenda kubeera ngaeyita ku muwaana wa fatima ayitibwa hasani si husein ayitibwani hasani ibn ali radiyallahu anhuma era hadisi eyo rawahu abi dauda wa ibn maja wa hasanahu sheikh nasiruddini al albani rahimahullah rahmatan wasi'a niwajja hadisi endala nga ojja gisanga rawa imam ahmada wa tirimizi wa abi dauda anna nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sahahaha alhafidhu bweyabaali boogera ku mahadi amannyage n'ebitendo bye yagamba omubaka waffe muhammad sallallahu alayhi wa sallama la tankudhu ldunya ensi tegenda kusaanawo hatta yamlika alaraba okutuusa nga wagenda kuvaayo omukulembeze ng'ava mu bawarabu rajulun agenda kubeera musajja min ahli baiti ng'ava mu bantu b'ennyumba yange nze muhammadi sallallahu alayhi wasallama yuwaatiu ismuhu ismi naye erinnya lyagenda okubeera nalyo linnya lifaanaganira ddala eryange wa ismu abihi ismu abi n'erinnya lya taata we nga lifaanaganira ddala n'erinnya lyani lya taata wange abyogera ye nabbi waffe muhammad sallallahu alayhi wasallam nti amannya g'omusajja ayitibwa mahadi amatuufu agenda kubeera nga geego gennyini aga nabbi waffe muhammad n'agataata w'omubaka yaani abdallah nga era n'eriyeuno taata gwayitibwani abdallah agenda kubeera nga ye mahadi muhammadi bun abdullah mahadi muhammadi bun abdullah ng'ava mulaini yabaani laini ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baana ba muwala wayitibwa fatima era nga yayitibwani hasan ibn ali radiyallahu anhuma kaakati mahadi w'abakadiyani taata we yaani amannya ge oli ayitibwa mireza ghulam ahmadi bun murtada taata we yali ayitibwani murtada yali murtada owoledde ale nabbi atugambye nti aa mahadi gwenjogerako ngaakaboneroke kuba bamahadi bangi noolayo tulina bamahadi anti oyo emahadi oli emahadi ekitalina buki kitalina buzibu kakati nabbi agamba aa gwenjogerako agenda okujja mujja mutegeerera wano agenda kubera nga ava mulaini bweti tebina bawo era tuteberezwa okubanga n'okuzaalibwa tannakola ki tannazaalibwa laini ekyaliwo eyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama tevangawo kati oli taatawe owaba hamadiya miriza ghulam ahmad taatawe yani ye murtada nekibeera nti era kifu obutekikwatagana na bujulizi hadisi endala nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi eva ku sahabi eyo ayitibwa abi said al khudri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatugamba omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi hasan wajajisa nga mu sunan ya abi dauda yagamba al mahdiyu minni ajla jabhati aqna anfi mahadi gwenjogerako agenda okujja gye muli ng'ekiyama kisembedde agenda kubeera nga alina ekyenyi ekiwanvu nga n'ennyindo ye nayo nki nsongovu ekyenyi kye nga kiwanvu nga n'ennyindo ye nki nga n'ennyindo ye mwana wattu nsongovu mubemu hadisi endala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mahadi oyo agenda kuviira Madina wajja kubeerawo olutalo olunaabeerawo nga lulimu fitina ng'entalo olwaleero woozirawe Madina wajja kubeerawo akeegugungo amaze okuzaalibwa tamanyikiddwa mu nsi tamanyikiddwa wabula okubeera kwe Madina agenda kubeera nga dduka lutalo na fitina sajja mulongoofu asinza Allah we asomye kuba walimu naye agenda kujja fayakhuruju rajulu hariban min almadina ila almakka agenda kuba gduse ntalo eziri e Madina asenguka jewa ajje Makka wabula bwalituusibwa e Makka abaddu bajja kumutegeera nga wobeera mu kitundu ng'oli mupya nagaa ono tumuwa obwa imaamu tebakumanyi nako nagaa ono tumuwa obwaki obwa imaamu obwammwe abapangisa siteegi eza booda wakapangisawo siteegi wakateekawo boodayo bagenda okukuba olukiiko nagaa omusiraamu ono gwe tuba tuwa obwakyeyamaanyi owulidde kugamba Allah obukulembeze yalonda abaki yalonda abakulembeze ebyo kati noona agenda kulondebwa zaani noona agenda kulondebwa nga yakatuuka e Makka bwaliba yakatuuka e Makka eri adduse entalo azze mu kitundu ekirimu amnu ekirimu obutebenkevu e Makka bwalituukawo bagenda mugamba munnange tetulina mukulembeze era bamugaye nti tulonze gwe ssebo gwe tusiimye okubeera imaamu waffe baligenda okugira amannya gati nga yeye yennyini nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yakola atya gwe yalanga era ebyafaayo biraga nti agenda kubeera nga awera alayira tuli wamu wakati wa rukunul yaman eri ku kaaba ne maqamu Ibrahim nawali Ibrahimu weyakola atya weyalinya ku maqamu Ibrahim bainawo wakati awo rukun elyamani ne maqamu Ibrahim wagenda okuyimirira abeere ng'akola atya alayizibwa ku bukulembeze wabula ekyo walimala okukikola abeshami tebagenda kubeera basiimu bagenda kusindika ejje lejje okubeera nga limutta ne Allahu tabaraka wa taala tagenda kubasobozesa kutuuka ngera olaba bwe kye yakola ku baashabu maatha alfil banyini njovu Abraha ne jerye ne bano Allahu tabaraka wa taala tagenda kubasobozesa kuyingira Makka agenda kubattira mu kafa akayitibwa albaida'u Allah wagenda okubanyigira ejjeero bonna Allah bazikirize nga tebatuuse ku nyumba ye Kaabatu Sharif, enyumba ye yekitiibwa. Weno ye Mahdi bwatyo bwagenda okubeera ng'afaanana omulembe gwe. Maka sallallahu alayhi wa sallam yagogerako nti bingi ebigenda okubeerawo mu kaseera nga Allahu tabaraka wa ta'ala musindisa agenda gatta umma, agenda gatta abasiraamu abeeyuzeeyuziza naye ng'abagattira ku sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si ku bid'a. Tagenda bagattira ku bid'a nti bannaye tukungane mauledi twegattire ya'a, agenda bagattira ku sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kubolo alira bantu bagamba ekitugatta la ilaha illallah fena tuli basilamu, tetusobola kwegatta ng'abaddu baliyo bayogera ebigambo nti nabbi ne wandigambye nti mauledi tetugikuza, fe twandikoze ki? Twandikuziza basideyi. Babuuza omusufi we Masri nti lwaki ssebo nga nabbi wabanga singa yalekawo ekigambo ekyo n'agamba nti bannaye basideyi yange temugikuza eri haramu, lwaki mmwe mwandigikuziza abasufi? N'agamba nti nabbi yandibadde akhala fi kitabu ne sunna, nabbi yandibadde yawukanye ku sunna ne Qur'an. Nanyonyola ssebo nga wallahi tatya kufulumya bigambo ebyo. N'agamba nti Allah yatugamba tumwagale, kakati abatugaana kukola baside yandibadde yawukanye ku ekyo. Allahu musta'an. Abo twegatte naabo abalina entegeera bwetyo, mwalabe ku bantu abanyenye emitwe ng'ebinyira, twegatte naabo.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهدي طلب يمني جي نفهمي رموا جندو كوفا نواجه جندو مورو انديرا. مهدي ونو الله وليبا مزوك بيرانغا amuwa obukulembeze obw'okufuga abasiraamu agenda kugatta umma, umma ebeere kimu naye nga umma yeegattira ku nkola za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nekibeera nti ensonga endala Mahdi gy'agenda okukola Allah gy'agenda okumuwa nti edduniya Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kubeera nga agisaamu baraka, agisaamu ki? Baraka. Allah agenda kugisaamu emikisa. Olwaleero mufukirira, mufuuyira ebimera biki buli nnyaanya, olaba n'amalagala nago kati bafuuyira mafuuyire, kasooli tumusimba aliko eddagala, si tekyali mu baraka. Ebijanjaalo bw'osimba ebitaliiko ddagala tebimera, bivundirayo n'okubifuuyira okuva lwe kameze ne kajjayo bwe kati akatwe epegeeru ne baga akafuuyira ebbomba paka lwe kakula, kati ogenda okukajjayo kassa mu lubuto sheikh nga bwe bulwadde bwe tugenda okukola ki, okufuna kansa biki. Naye Mahdi ono Allah waliba amusindise nga tagenda kubeera nabbi, tagenda kubeera ki? Talina sifa ya bwannabbi kubatu obujulizi twabulaba nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba nti teri nabbi agenda kujja luvannyuma lwange, n'anaabazze oyo mukimanye nti kazzaabun afaakin ase kuwulidde genda kubeera mulimba. Kati Mahdi tagenda kujjira mu mbeera ya bwannabbi era tagenda kusibwako bubaka, agenda kujja nga mukulembeze ng'abakulembeze aba bulijjo. Edduniya Allah agenda gizzaamu baraka, ebimera nga alhamdulillah emmere balima, Allah agenda kuyinjiwaza sente, Allah agenda kuyinjiwaza ki? Sente. Tetwakiraba nga ne bw'oba ogenze osange miskini fukara ali awo omugambe nti kwata dola, ekisawo kya dola nga gamba sizinaamu buki bwetaavu. Imamu Shuaibu olibeerawo oliba tokyasaba, oliba tokyasaba siba amalusugo nga tegakyakumenya. Olwoba osaaza abasiraamu buli omu ng'alaba eryamuleese ng'abantu bagagga, sente buli omwai no baziri bazikola bichi Allahu yaala nayo gomulembe guji era bakubiriza banange muweyo muweyo akasera akajja sente zigenda kuyinji wala nga tewaki ali mulyango gwa kukola ki gwa kusaddaka madeguchi aliwo kasira kama hadi nokukoma kwa Isa ibn Maryama ensiwe kyo wegenda okubeeranga efaanana Mahdi ya soka alibali yao Masihi Dajjal Masihi Dajjal mulagi awo naye ayingire watoyo wali yingirawo bino ebibadde bitumbudde yagenda kujjanga ayonona buki bono Masihi Dajjal ensimbi zifuuse ensimbi abantu beyagala abantu bale bulungi life etambula yati Masihi Dajjal bwalijja ebyo byonna agenda ku agenda kubyonoona enjala ateddemu ate muto atambule naki atambule n'emigaati gye n'emmere ye n'amazige Masihi Dajjal nabiyaga omulaba ng'odduka kuba tojja kusobola kumwenganga wali bakusisinkanye alisengewe hadithi eno nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeeza ku nsonga ya mahadi obujulizi bwajja fi sahihi Muslim nga hadithi eno sahahu Sheikh Nasruddin al Albani rahimahullah hadithi eva ku sahabi aitibwa Jabir radiyallahu anhu qala أبا من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بن النول ومبقى صلى الله عليه وسلم غيا بيوغرا نغم بيكسوكا وقى يغام بانت لا تزال طائفة من أمتي أما ينغتغين لكسانه يقاتلون على الحق nga umma yange yokulwanaga n'okulibeerawo wakati waabo bana abatali basiraamu naye ng'ensonga ebalwanya ala lhaq balwanira kumaki kumazima jihadi nga ya mazima si jihadi eyekimpatiira etaliko ntegeera ya baulama simanyi bano buno obukensa baba khawarija nga jihadi eriwo ya maki ya mazima era ng'eramuzisi wa sharia bano tebattibwa ono mukafiri wati tattibwa nono naye tattibwa bano nabo tebattibwa bino tebyonoonebwa siramu tebutugamba kukuba kizimbe kugwa dini obusiramu tetugambangako kukuba masomero n'amalwaliro tetulagirangako kutta abaana n'abakyala n'abakadde dini obusiramu tetulagirangako kukosaanyawo bimera bitooke kubitemaatema kubisaawa biki tetulagirangako kutwala abaana bato mu jihadi owoledi ebyo yeddiini y'obusiraamu kakati agamba omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tazaru taifatu min ummati yuqatiluna ala alhaqi zahirina ila yaumi alqiyama umma yange eno tegenda kusaanawo abasiraamu tebagenda kuggwawo nga balwana naye nga balwanira kumaki kumazima paka kiyama olutalo lugenda kusigalawo akanyolagano wakati w'abasiraamu n'abatali kagenda kukola ki kagenda kusigalawo qala waka sallallahu alaihi wasallam kiyabagamba nti fayanziru Isa ibn Maryama awonno Isa ibn Maryama agenda kubeera nga akomawo okuva mu ggulu fayaqul agenda kubeera nga agamba amiruhum omukulembeze waabwe nga yaani ye mahadi agenda kugamba Isa ibn Maryama amugambe ta'al salla lana jangu tusaze jangu okola otya kwa mahadi agenda labanga levo ye gyaliko ate oli yali nabbi wani wa Allah onaye nga twaki abantu Isa mukomawo okwe agenda kuba takyali nabbi nti akomyewo n'obubaka aa agenda kujja nga alamuzisa Qur'anil Karim tulisegedde korono wakoma wagenda kulamuzisaki Qur'an sharia ye kitabu kya Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kati mahadi agenda mugamba nti jangu otusaze amwanukula mugamba la inna ba'dakum ala ba'di umara'u olw'ensonga agenda mugamba nedda mufe wakati wafe nga abasilamu tuina bachi mara tubaira naba kulembeze namga kakati teri mukulembeze wa ummeno lwalero okujja ko gwani gwe mahadi birango tusaza era mahadi akulembera abasilamu Isa ibn Maryama asalire mabega gani nga mahadi mu hadith eno mulimu ekigambo kyenayagadde okukoonako waka sallallahu alayhi wasallam kyeyagamba nti umma itegenda kusaana okuggwaawo wakati wakanyolagano wakati w'abakafiri n'abasi n'abasiraamu nti omuyudaaya ne waali kuba abasiraamu obbamalawo tagenda kusobola kukolaki kubamalawo ne waali gamba nti ekyombo ky'obuwarabu Jaziratul Arab nsizo buwarabu zonna nzitaddemu entalo buli awali obusiraamu ntaddewo olutalo abantu batokomoka bafa kiro na miki na misana esiriya bafudde Afghanistan bafudde kati kibi yebiri Palestine owulira nabbi yagaba abantu abasiraamu tebagenda kukola ki kugwawo abalese system eza family planning era kumalawo basiraamu bazaala nnyo siyao tebagenda kugwawo bajja kusigala bazaala balese system eza bakyala abo okubateekamu obuntu ne babateekamu obuntu tebakyazaala abasiraamu bajja kusigalawo sheikh kawulidde balumbye eribbi omusajja bamusudde ku ttaka nga balaga obusiraamu butokomoka buli nsagi zimbyemu omuki omuzikiti baka yagamba abasiraamu bajja kusigalawo ebbanga lye balimala ng'ekibalwanya ddiini si byabufuzi si sente siki sibitiibwa wabula nga baagala kalimatullah kigambo kya Allah la ilaha illa Allah hiya lulya kibeerenga kyekyawa ekyawaggulu kakati nga tumaliriza insha Allah ku lutalo oluli mu Palestine bw'okwata obujulizi n'obusika okuva mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi ya Abi Huraira muttafaqun alayhi yagattibwako Bukhari ne Muslim waka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti la taqumu saa togedde ku kiyama naye enkome yotegenda kuyimirirawo hatta yuqatilu almuslimuna alyahuda okujjako nga abasiraamu n'abayudaaya wagenda kubeerawo embiranya okulwana ng'olwaleero okuliwo Palestine omuisirayiri n'omuki n'omusiraamu omuisirayiri n'omuki n'omusiraamu kuba kati ekyo omuisirayiri kyakola Palestine akikola ku muki ku musiraamu kuba nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti abasiraamu balinga mubiri bwe gufuna obuzibu owulidde obulumi bubeera mu bufiiringa mwenna ebiyungo byonna bifuna obuki peyini eyo etuuse kulwala mubiri gwonna paka kubonga ofiiringa obulumi okati we bakuba omusiraamu we Palestine gwe omusiraamu we Uganda nawe ofiiringa obuki obulumi ne nabbi yagamba nti ekomyama tekigenda kuyimirirawo olutalo lugenda kubeera wakati w'abasiraamu n'abayudaaya alyahud abaju abayudaaya paka omuyudaaya yenna waalibeera wara'i hijr wa shajar ng'ali yeekwese yeekwese oba mulwazi oba emabega g'ejjinja oba emabega g'omuti oba alinnye waggulu eyo ku muti mu bikoola eyo gyeyeekwese jjukira olutalo lugenda mu maaso kati neyeekweka waka sallallahu alayhi wa sallam yaga nti fayaqulu alhajar wa shajar emiti n'amayinja bigenda kwogera bigambe nti ya muslim owange gwe omusiraamu haza yahudiyu wanono waliwo omuyudaaya khalfa taala ayeekwese wano emabega wange wano jangu taala sembera wano faktuluhu okola otya omutte omunyige ali wano yeekwese naye nga kyekyogera ejjinja eryo lyolaba n'omuti gyali bakoze atya gyali bayeekwese nabbi yayetako bibiri naye nga kibuna n'ebisigadde bijja kwogera nagamba illa gharqada fa innahu min shajarati lyahudi nagamba okujjako waliwo omuti oguyitibwa garukada, ogwo gw'omuti mu miti gy'abaki gy'abayahudi gy'abaju oba gy'abaisirairi. Qala imamu Nawawi rahimahullah, garukad ekiyitibwa garukad nawo min shajarati shawk, katika liko obugwaggwa maarufu kamanyiddwa bibiladi baitul maqdis, mu bitundu ebirimu ennyumba y'owekitiibwa Allah eyitibwani baitul maqdis. Amakulu era mu Isirairi nga bwe bagisalako ne bawamba wamba omuti ogwo gye gusinga okusangibwa muti gwa Abayudaaya. Naye wali bagwekweseemu gwo gugenda kukolaki? Gwo gugenda kusirika. Bannange Omuyudaaya mulabe wa Allah, Omuyudaaya mulabe wa Busiraamu, Omuyudaaya mulabe wa Busiraamu n'Abasiraamu, Omuyudaaya mulabe wa bannabbi, Omuyudaaya mulabe wa bamalayika, Omuyudaaya mulabe wa buli kintu kyonna kyomanyi ku dduniya, okujjako nfanfe we shaitani Ibirisi. Ibirisi ne banne ne bakaafu banne nfanfe nnyo, era bye mulaba ebitambula simanyi ate tulaba abayirani ebyo twabagamba omusiraamu tozibikira kugamba maaso togaziba, kugamba nti abagenda otaasa Falastini be bayirani balwanyise omwiki Omuyisirayiri, twagamba eyo entegeera twagivaako abasutudde mu ddalasa eyo nti omuyirani si musiraamu basa kimu n'omuki omukaafiri. Kubawa omanya obushiya gye bwava, twagamba omusajja eyabuleeta yali muju yali Muyudaaya, Abdullah ibn Saba alimadha alyahudi ye yatandika obushiya. Kakati osuubira omushiya okuba Omuyisirayiri? Sekashayi aboluganda biki? Tebikola kiki? Naam, kakati nawadde ndeeseeko wano obujulizi aya mujja kuzinoonya biiznillah eziraga obulabe bw'Abayudaaya. Tugambye baadaullah balabe baani? Balabe ba Allahu tabaraka wa ta'ala. Bazaza Allah ne bagamba Allah inomuki? Allah inomwana. Waqalat alyahudu Uzairu ibn Allah, Abayudaaya bagambye nti Allah inomwana era n'amanyage yaani ya Uzairu. Kigambo kinene ibaqumaw. Waqalat alyahudu wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba'uhu, ibagamba nti abadai nomukakati fenna Abayudaaya n'Abanasara tuli baana baani? Tuli baana ba Allah, era ffe basinga okukolaki? Okwagala. Ebyo na bigambo byabajwa abo bwe mulaba abalwana Abayisirayiri. Allah n'agamba nti qul falima tu'adhibukum bidhunubikum, kale mubanga muli baana bange ekitali eyo, kale mubanga mmwe bensinga okwagala lwaki mbabonereza? Mukwano gwo oyina mutuusaako azaabu, lwaki mbabonereza olw'amazambi gemukola? Mutya gemukola? Bal antum bashara mimman khalaqa, wabula muli bantu ng'abasigadde, temulina kyanjawulo, temuli baana bange, era si mmwe bensinga okukolaki? Okwagala. Muli bantu ng'ebitonde ebisigadde mu bantu abalala. Allahu tabaraka wa ta'ala bamutemerera nti mwavu, teri yali akyogedde okujjako omuju, yeyavaawo n'alaba nti mu bintonde byonna n'ensimbi zonna na biki yenagamba Allah ndaba mwavu taina ya jojolaba nga Allah aga nti laqad samia Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu waqtalahumul anbiya bighayri haqq. Allah yabatende ensonga biri mu aya eno nti bayogera ekigambo ekinene ku Allah nti mwavu, kuba ffe tukimanyi min asma'i Allahi tabaraka wa ta'ala wa sifatihi almaadha alghaniyu huwa alghaniyu, Allah yetendako okubeera nti ye mugagga nga n'obugagga bwe tebukendeera. ebitonde byonna ne byekunganya mu lusenyu abantu n'amajini buli omu n'asaba kyayagala n'okola lisiti njagala Uganda 5 njagala abakyala mitwala njagala obusozi bw'emigaati njagala n'osaba Allah byonna byokola otya byoyagala Allah yagamba mahadisi eyo nti mbawa ate nga sirina kikoze ki kinkendeddeko mbawa nga tewali kinkendeddeko kujjako ekifaananyi kyeyatukubira mu bwongo bwaffe kale akava kakendedde ku bugagga bwange ofuna empiso ofune n'ennyanja ogifumitemu kati ettonde erinaava ku mpiso abantu fenna abaafa n'abaliwo n'amajinni ge tutamanyi muwendo gwago owoledde kekakendeera ku byobugagga Allah byaba atuwadde ako akavudde ku mpisa ako akatonda ako kati bo bagamba nti inna allaha faqiru tukiraba nga Allah muki mwavu wanahnu aghniya febaki febagagga abaju bebagagga Allah nagamba byemwogedde tubirabye tubiwulidde era muli bantu abasta ennyo bannabbi baani wa Allah bighayri haqqi mwatta nga bannabbi ba Allah mubutali butuufu wallahi batta buli nabbi Allah gwe yabasindikira nga batta muki batta muti batta Zakariya basse Yahaya baso nabbi oli gwe basuula mu luzzi ashabu ras bamusuula mu luki mu luzzi basse bannabbi na Isa naye bayagala okukola ki okumutta nagaa ono ye kanjira mu musitu temugenda mukolako mikolo gyammwe gya kumutta owulidde bayagala okutta nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo nineyulukibwa emyaka n'emyaka ne basensera Madina ne bapanga omupango ogw'okumukuba ejjinja owulidde ne bapanga omupango ogw'obutwa ogw'eddogo nga baagala kutta mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musa tebamutta bamusonyiwa naye bamutigumya genda osome suratul Baqara olabe ngaegye batigumya Musa alaihi salatu wassalam era nabbi ahadithi ze yagamba nti nanyizibwa abasiraamu banyiiza naye ate muganda wange Musa ate yansukkako yanyizibwa fasabara nakola atya nagumiinkiriza batemerera Allah nti mukodo ولد وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا الله نابسا كيشي اشكولي مو نابشوسا أبام نابفولين بيزي ننكوبي ميباغان نابان بيزي ناشي ننكوبي كتي باقلو بلابي كجبريل عليه الصلاة والسلام نباغان بو يمولابي وفيادوي جبريل تتوقع تبانا نايه oluvanyuma lubuzo mubaka ebibuzo kitubulire oboli nabbi omutuufu tubulire ku nsonga zino wammanga ne bamubuuza ku ashabu lkahfi ne bamubuuza ku ruuhu omwoyo ne bamubuuza ku nsonga ez'enjawulo dhulqarnaini n'ebirala nabbi nayanukula sallallahu alaihi wasallam abubuuza kakati ebyo yanukudde obijjawa nti waliyo jibuliru yanzisaako obuki obubaka ne bagamba oyo aduyi waffe tumumanyi tetuina naye mukwano tetuina naye muki mukwano obo gamba jibuliru oyo jibuliru tumumanyi tetuina naye lavu oyo wakati waffe naye wali wenshi era singa twali tusobola mufuna Allah tu Allah yabogerako nagamba nti qul man kana aduwwan li jibrila bagamba babagamba nti balabe bani bajibuliru fa innahu nazzalahu ala qablik jibuliru akyasoba baka era yabusadda ku mirembe egyakulembera akyakola atya nalwakubadde munyize nti yanzisaako obubaka naye nekubasooka yakola atya ye yabusa temwasobola munyiga bagamba Isa nti mwana wa bwenzi Isa bun Maryama ne bagamba maama we yakola atya nti mwenzi yayenda ولي دي الله شيئتو قام بانت وبكفرهم وقولهن على مريم بهتانا عظيما نيش قام بوشا وشبات من إلى مريم ويشنين انت يا يين دا اتني بقى قام بانت عيسى بن مريم النبي و الله ورد الزنا موانا وابوشي وابوين سكاكات يا وبيباجو بباب تانغا بالنبي كتبورو والعليرو bayinzo kwesikamo kutta so neibata abana nebayomba nti bananga abensayinga jika wallahi techimuruma techikolachi techimuruma bana babo bafudde abachala babo bafudde abana kubabo abazeyi babo era nalaba ne ka video kwa kusawunga msajja mukuru aina ekirevu cheru aina mugo atudde bwati kateba salira sajja na musitula na mukubateke Mataina murahma abu genu some suratu imbasira video banisa wa Allahu tabarak wa taala bugiraku agamba nti ojja kusanga tajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladzina amanu al madha al yahud wal ladzina ashraku wa imusula cheyo Nenga Allah yagamba nti ojja kusanga abakyasinze okubeera ab'obulabe abataagala basiraamu na busiraamu adawa abalumbaganyi b'obusiraamu n'abasiraamu abayudaaya be basooka Allah bye yasoose tali kwagala owookubiri be bano be tubeera nabo mbika abasamize taata wone wabamusamize tali kwagala ng'oli ku tawhidi Golaba Ibrahim wane yakikumamu ayokebwe sitatawo ne Allah nagambo jja kusanga abaina mukalavu akatono toneri abakiriza nga bebaki bebanasara abarakallahu fikum wa nasa bikum wa kathara Allah min amsalikum wafaqa Allah lijami' lima yuhibbu huwa rida walhamdulillahi rabbil alamin baganda basitu batekeko muki muduwaza fe tobeera bira mukubateekako muduwa mu lulimi lwomanyi yoluwarabu weegaana saba Allah bayayi Allah tasa baganda baffe mu nsi yonna abakkakkanyizibwa abanafu mu mawanga gosobola omumenya nago gasseewo naye okutaasa kwa Allah sawa yonna kukola ki kujja budde buweddeyo sheikh kujjako nga imamu akkiriza agakaniya oli mupya mu darusu atete wali ubaina bitabo naitwa kona kumbashia ibanga deni nitulabe ebikunso ebiri mbashia isna'ashariya rafida agakaniya bonetubogera ku baburuzi baduhuri zibani isse bashia Assalamu alaikum.